You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ole vai a sole nai dok week e fa ai longa i nai i le masino iulai i tau sangata i tasi. Le fata awa ino tū maanga nuu ma le sao tangata mua mua a Polisini ma Torres Strait i au se tali ana i. Na sao nua se li a Polisini e suafa i a Bruce Besko o le Boonwurrung Clan e te le whamatalanga le sao o lo talitonu i eile to atele i tangata a Polisini ma tangata Torres Strait. O Bruce Besko o se tusitala i le tala whasolupito o na tangata ma na i e ta ua o se tasi o talitonunga se se. O le manatu o tangata mua mua, sa nā o nā ola I le tawina o fua o la au o le vāo matua, ma le tutuli ina o manu, pe uni tangata e le I o iei le māna malama, o le whaatoa ina o whanua, ma whaiai whaatoa ngā la au aina, atoa ma whaatoa ngā manu. I lana tusi le Dark Emu, na whaalia Bruce Pasco, o le mafua anga o le whinaunga le nā, ona o le ele ele na whaoa whaamalosi, ma o se whinaunga na whaavai ai, le manatu e whaapea mai, e le I whaatoa ina e tangata mua mua le ele ele, ma lātou te le I whaaonga ina.
I think the most common is that people presume that Aboriginal people were mere hunters and gatherers and that, you know, did nothing with the land, you know, didn't grow crops, etc., etc. And that stems from, I believe, Australia's nervousness about facing the fact that the country was invaded and the land was stolen. And so, in retrospect, the country tries to say, well, Aboriginal people weren't using it, so they didn't deserve it.
Na ia sa unoa wailoa inisi o whaalavelave whaanātura e pei o le pepe o ia I vaitafe le tūlanga la matia ua yeile si o si o manga o le atunuu ina ua le amana ia tū maanga tangata mua mua na pui pui ai le ele ele le si o si o manga ma puna oa whaanātura.
What Aboriginal people did was they concentrated on perennial plants, the plants that have really deep root systems which enable them to access water way down in the soil and therefore become more energy efficient. They sequester carbon as a result of massive root systems and that enables them to survive drought.
Ele ngatai lea olo uia fina wina fo I le Dark Emu, le manatu se se olo o whapea mai, olo o au pito tele atu fe soaswani olo o sasaa I ona tangata, na ilo oisi tangata I le atunuu. Na ia ta ua ele aise e se senga o le fe soaswani olo o mawaina e tangata mua mua mo le tausinga o whanau, ma isi benefiti I le tau o le soifuanga. Ma fe soaswani olo o maua e isi tangata olo o au maui au se tali nei.
That Aboriginal people get a free ride in society and all of those things. But Aboriginal people get nothing from the government except what people on their level of income would hope to receive in terms of child support and things like that. Just normal funding for the underprivileged in society is what Aboriginal people get. And that's offensive. You know, because I own land, it's presumed that I got it easy from the government. That's really hurtful.
Na sa anua fo I Bruce Pasco, pa ule awala e faa sa oi le tele o se se, o le te eno manatu I e faa pe mai, ele I faa to aina, pe faa o ngā aina e ona tangata le ele ele, I le taimi na taunu uma yei papalangi, ma isi tangata fai mai I au se talia nei.
To try and pretend that Aboriginal people were hopeless and therefore didn't use the land, that didn't deserve the land, weren't human enough to have the land, and did nothing with it. And this is clearly wrong and clearly a prejudicial stance simply to vindicate the invasion of the land. Once we get over that, which is so clearly wrong that an eight-year-old child could put you right, then we can have a reasonable discussion.
Bruce Pascoe. Ole reporting of Amapo Poina and Matt Connellan, Ole SBS News.
SBS.com.au